I need intro. Siuliambiwa gawa avoid these people. Umojer hadi London nukwa galitol. Sina wacha evidence ujwe maliniko. Kudunga jinika malizia na mandege. Kama sidika mindo maliza ganyege. Wezi saidika chalia kwa na nyonga day. Yeah, form zetu wagage. Tingalingaling, school bell a ring. Nyege o'clock ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell a ring. Nyege o'clock ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell a ring. Nyege o'clock, ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell a ring. Nyege o'clock, ni time ya wazing. Chude, genje. Chude, chude genje. Chude, genje. Chude, chude genje. Chude, genje. Chude, chude genje. Chude, genje. Chude, chude genje.
Machali leo hawajalala. Mamanzi leo hawajalala lala. Niko zona kanika na staga. Bad boy ataki rona takahaga. Unajua jua iko night shift. Nageuka night na sikidunga night dress. 1 minute man anasikizia niceness. Alidhani tu kwa mic ndio atasikia tightness. Weather sio mbaya kabadilishe outfit. Jumupenda akili na pesa ficha biceps. Dunga suti bonga eloquent kaka Samuel. Ndio tuandamane twende ni kupunguze dry spell. Usiku back left back shots kwa back seat ndio vibe. Boy plamba na nibamba vile analipipe. Na escape matrix na substance kwa hype. Kau shiki west mini kiwine una west. It's time we lie.
Chude, genje. Chude, chude genje. 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 Tulala mainika, tulala. Ni mdogolo, peleke tu mdogolo. Tulala mainika, tulala. Ni mdogolo ipeleke tu mdogolo. Tulala mainika, tulala. Ni mdogolo ipeleke tu mdogolo. Tulala mainika, tulala. Ni mdogolo ipeleke tu mdogolo. Chude, genje. Chude, chude genje. Chude, genje. Chude, chude genje. Chude, genje. Chude, chude genje. Chude, genje. Chude, chude genje.